South Keys.
Oh baba, oh baba, naomba niongoze. Oh jaja, nitakufuata nisipote. Kwenye mabala umenipitisha, kwenye shida na njaa umenilisha. Wakitaka nende chini wanipandisha, mapenzi yako siwezi kufananisha. Bora ni kushukuru, acha ni kushukuru, yeah. Bora ni kushukuru, yeah. Acha ni kushukuru.
Oluwa unjaja, wanijua wakiundani, ukinilinda maishani, yeah. Sikulipi chochote, sifuati ya kuyute, ila bado janiacha upo na mimi. Kwenye mabala umenipitisha, kwenye shida na njaa umenilisha. Walitaka niwe chini ukanipandisha, mapenzi yako siwezi kufananisha. Bora ni kushukuru, acha ni kushukuru, bora ni kushukuru, acha ni kushukuru.
Acha ni kushukuru.